Faino mai le military e kupito le mawaina o nisi o mea tō tino le pasese o le waalele le Egypt Air. Leana pa u ai o malanga mai Paris a ngai i Cairo i kupito i le vai a sona te nei. Nā tā ua i se whamatalanga, na maua lea mōni mau mo nisi o vaenga o le waalele. O tāwheta whēai o ngā sami pe tolu se lau kilomita le mamao mai le taulanga o Alexandria. O le sailinga o le waalele ma le mea na tupu o lo tu ufatasia i ai vaenga su esu e mai eleni ai kupito farani ma Peretania. E to ono se fulma le ono le pasese ma le auwaa na malanga i le waalele e au fia i se tangata anu u Peretania ma au se talia po se dual citizen o ia lea o Richard Osman. O Richard Osman e fase fulu tausanga le matua ma nangalue i su esu enga o le eleele po o ia o se geologist i Western Australia i le maina ina o le auro. Na faalia e lona uso Alistair Osman o lona uso ia Richard o se tangata loto alofa.
Richard was a very kind person, loving person, very focused. He was a workaholic and he kind of never deviated from the straight path. So he was just, you know, a very admirable person, and I think a lot of people admired him for his strength and values.
Alistair Osman. O lo masalu miele yai o se whaalavelave na tupu i lungo o le waalele, ma ele o malosi se talitonunga o se whaale tonu i le afi o le waalele, po o se sasi i le pailate na mafua aile nei whaalavelave. Na sauno le minista o le puipuinga i eleni, Panos Komenos, na yai moli mau o le fetifa i solo le waalele, a ele i leiloa mai i le waainga le radar.
At 3:37, the plane, which was 10 to 15 miles inside Egyptian airspace at 37,000 feet, made a 90-degree turn to the left, then a 360-degree turn to the right. It descended from 37,000 feet to 15,000 feet. The picture we had was lost at 10,000 feet.
Le ministro le puipuinga eleni Panos Kamenos. I se li poti ele sui o telefoa le SBS Europa, Brett Mason, o lo o malosi masalonga, pe o se pomu na ilunga o le waalele, po o se ia pena iei masaisi, na whaatupuina se whaalavelave, po o se whainga terorisi. E atangi o mai i ele i lava puipuinga i le mala waalele i Paris, pe awhapea, o le tūlanga lea na tupu mai, o le iei o se a upenga se pomu, po o se tangata na whaatupuina le nei whaalavelave.
So now there are many questions being asked that if this was a terror attack, we have heard from Egyptian officials that they believe it is more likely to have been a terror attack than, say, a mechanical issue. The United States authorities have said they believe that their initial working scenario is that a bomb has gone off on this aircraft. So if that happened, how did that device get onto the plane?
Le sui telefoa le SBS, po le European correspondent le SBS, Brett Mason.